joni lar portanal naybal ngal. Alla riwi Adam yo debum mo fof nder garden he. O wi dum joni bari a nyame ki lekki ki mbima mi wota nyam joni an a yahat toto ladde to ligoda te a ligoto no bete hande ma heb nyamde ne nyamda te alla kam o wi debbo tampere ma fof mi wadat in he jibingol alla wi modini sabu an a yetti o debbo ataki ha o nyame ki lekki an mi wadat boneji he ma te ko reedu ma ndu njaharata an boddi bilima on tuma boddi woni gaño neddo Adam o wi on debbo Hawa sabu ko dum woni ngurdam te on Hawa o dañi sukaabe hewbe ko ben goni joni mamiraabe men te nino Adam yo debbo mon gañirno ni Allah nino be jeddiri Allah ha joni enenne ko non jeddirden Allah Allah wi min mi neldat on neddo te on neddo kamum waawi seitan te on neddo non garaddo o waawat en wallu ha artira en to Allah te on neddo non on gorko garowo ko on woni Esa